Lipina za boke brisa zetu.
Ah, za boke brisa za pa kanga lipina.
Awa shanguza uweza isa.
Awa kawoya.
Mwaja liolita. Za wana fea.
Unatu watenu.
Wana mchayo. Haya na wali
isa. Sandianvibes.com.
Get it. See. that and no home and no home can you and no home and no home will bala
DJ can be on the beat
Barumi Bami Coco Beta Kare Tina Kaisho Batenda no Hokanyan
Mandalunguma, Matuakino.
Hey!